USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP MC, still FCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP.
Screen yangu bado ni JVC. Old school blood, mi wona KBC. Kitu ambaya siwa sisiki. Watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same thing, she still never change. Bado MVP, tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi. Mindo VIP, kwa show zote mna attend. JYK, ukituona GAK. Jeshi ya B imekam kuwaribu South Sea. Barricade, kuna wale wanaike. Jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV, ukide tuchome scene. Kachoma picha jwa tunaga ID. MP ya JSK ya our plea. Mara IBC, vitu wate tusaidi.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP.
Yo, ni kami ndo nilioletea corona. Wanabonga very bad, loud, awa maheta mdhi. Snake kula kona. Sababu shit zao muse yoneshanga Rogan C. Nikitaka peng labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Juu ni kuficha ring tukeduma featuring. Sprite lean na nicotine. Dry jean na nicotine. Hi honey I'm home. Nazi kindergarten magithesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha. Ama ni kupeleke Rhodesia. Ama dampa kamoro. Achani ani kuwa igoro.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP.
Yo. DC ya niko fully loaded. MCA mbele ya wase schooli golden. Sijus kazi jo uchumi ngori. Usilize nafanya nini niko shugli zote. Usimess na ishit ni deep. Dem yako siku mdishin limpimp. Kurura windows ni tint. Karawa na chunguza ninyo ina stink. Brejin, how you behaving? KSM vitu tulifanya Airbnb. MC wenu bado MCM. That's why they can't compare me and them. Juya chats kama VOM. Juya cash uone violence. Niduliza motherland amo bewe bands. Kovu on demand warazi wana tense.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character angu ime develop vipa ADHD, ndani ya ABNP.